1986 emajongene eGwanda asizwe imbali yakho ngamafitshane mini
angikhulele eGwanda ngafunda khona okwamanje ngomsebenzi ngisePretoria ngiqale ukuhlabela ngisasemncane eprimary school bengiyingxenye yesikhwaya nasesecondary school njalo nasesontweni bengiyingxenye yechess choir ngijoyine amanye amaqembu ezomculo ne-arts eGwanda ngikhula ngafoma namanye ama-groups esicula nje kuma-functions amaningi emfeni emitshadweni nama-competitions amaningi saze sayafika ku-music crossroads.
Akutshele abalaleli ngalo mculo wakho unamandla kade amangaki njalo ingoma lezi zibhalwa ngubani?
Ngine ngoma ezingu-13 okwamanje. I-album yami yokuqala ngayirekhoda ngo-2019 namanye nje ama-singles ebengilokhu ngiwarekhoda. Lo nyaka ngirekhode ama-singles angu-3 engiwalontshe a few weeks back. Ingoma eziningi ngiyazibhalela. Then kunezinye nje ezingama folk songs ama chorus engiwengezelela amagama.
Kuthandela ukucula esemncane uMinente uthi kukhona abamenza oba nomdlandla wokufuna ukucula ingoma zokholo.
Abaculi inspired me endleleni yami yomculo wezokholo abafana lo Rebecca Malope, uIvy Kombo neMahendere Brothers. Okwamanje ngisizwe ngabanye imibono endleleni yezomculo yokholo abafana noCarol Muzambi noBlack Sedges Madora. Emculweni wami okwamanje ngisebenza noproducer abamuthingi uDiva Size.
Ngizobe umculo wakhe wetholakala abalaleli. Limfakele izandla likulandele njalo nemakhasini okuzilibazisa. Bathele madube.
Ingoma zami zitholakala ku-YouTube okwamanje lingafika khona. Njalo sine-Facebook page lingasilandela. Sine-TikTok and sisazongena kwamanye ama-platforms.
Besigwetshisele nominente Dube kuzirokoza uzo Friday namhlanje esipholela umculo wakhe wengoma zokholo. UNkulunkulu alilondoloze lonke libe lempelasonto enhle igama lamo yenza Jesus Banda.